sera Afrika Kaisere Totali vyo sauti kinanda Anapena mchezo wa kitanda Chaki vile kanavyo ni kanda Una kwa kia mini shafunga mkanda Kanacheza chini chini yani by coco Suranye pesi yani ya kitoto Mazako napagawa yani yo 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 Kanirudi shoto toni yani kiutoto Inapeno navyo kata Kata Chini kwa chini wewe kata Kata Kino kizito ni medata Kata Nipisako mina ngata yeah. Dondosha Baby dondosha Chini kwa chini dondosha Hakuna ni mada Dondosha Baby dondosha Juu kwa juu dondosha Hapo ni medata Dondosha Hey, dondosha Dondosha Good, good Ukinipa mina chizi Nipe yote ni chizi Ukishika mina gana Ona vile tunafana Jigada body katapila Wandyo siyazi chupila Yoni kupunze kimila Misi pendu ukabila The way you want girl, unataka wangu hain The way you dance girl, aki uko fine In the club, love the way you want, yeah The way you want, dondosha Baby, dondosha Chini kwa chini, dondosha Hakuna ni mada Yeah, 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 yeah Dondosha Baby, dondosha Juu kwa juu, dondosha Hakuna ni mada Dondosha, baby dondosha, chini kwa chini dondosha, hakuna ni mada, yeah 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 yeah. Dondosha, baby dondosha, chini kwa chini dondosha.